Yo, what up? Yo, Garlic Breath. And introducing my boy, Proface. Yo, what up? Neighborhood Records. This how we doing. Hip Hop Kamakawa, Kayole 1960 representing. Yeah. Wamtaka kujua nani yako juu kabisa. Ati nani anaweza fit shoes za Isa. Nilijaribu hizo viatu ni less. Game yangu yo shika kama mbaju za West. Mina jua ini jani niko solo na step slow. Mindo wanga king sule kolo wa klato. Pika mse kofi ndo ujuzi ya bate. After that ni masoki kama move ya karate. Wanajisikia king na rangi ya crown. Ama rapo wako high na bangi za town. Niki come through, I'm so awfully the powers. Ni kama mguza maboko wa kigawa. Sikuwa na mishoni before. Mwalimu wa kiteach, mini likuwanga Dominiki Doz. Ni Dominiki Doz, ni kazi wange so many shows. And up to now my level, nobody knows. Check this, we way more respected. We ain't the type of niggas you can mess with. Skills you be blessed with. Making all the little rappers get so neglected. Check this, we way more respected. We ain't the type of niggas you can mess with. Skills to be blessed with, making all the little rappers get so neglected.
Don't be afraid, nigga, nivutie wire. Nikishikanga mic, mafana wanga wana choir. Kalibra, Proface, Kayole, Sisi, paki wana no mahala, 1960. Hivi ndio nashika mudhi na weka chini. Tuna silence cup, mzima watu wawili. Sweep na copy, marappers hawaamini. Watu wako missing uchunguzi 1960. Marappers wana flow, marappers wana bonga tu, marappers wana flow. Sijatoka mbali, nimekam tu juzi. Na kuvunjanga wasanii kwangu ni kazi. I'm not just a man, uliza kanji. Ukinipeleka koti fine, misi kanji. Tumeshona game, hakuna pinga mizi. Style ni mbichi, na flow na wacha bado mafala wanapiga tizi.
Check this, we way more respected. We ain't the type of niggas you can mess with. Skills you be blessed with. Making all the little rappers get so neglected. Check this, we way more respected. We ain't the type of niggas you can mess with. Skills you be blessed with. Making all the little rappers get so neglected.
Ikifika ni mistari si watu na gaza.
Definition ya mistari zile zina ladha.
Na kama we ni fala kuna vile utarada.
Rap flow sick plus rap. I'm small harder.
Akina nani na crew image army. MC wengine kama si wapatikani.
Don't mic tuna mada, still we righteous. Take kujua venye si who kill my cypher. Tuliwa show wezi pata mali na slopes.
So he game ni akali na profit.
So don't mess cause it might be risky. We be them dope niggas from the 1960.
1, 2, 3, 4. Na come
through
na free
flow. Na hivyo ndivyo inafaa kukua.
And if you didn't know, basi leo umetambua.
Check this, we way more respected. We ain't the type of niggas you can mess with. Skills you be blessed with. Making all the little rappers get so neglected. Check this, we way more respected. We ain't the type of niggas you can mess with. Skills you be blessed with. Making all the little rappers get so neglected.